le swana shile weli tumile ka o thaba ka o kata le ka o bolaya jwa le lina le ba mo feeling a le motshwane le ka ba ka lauri ba mmija konyana wa bona ape bolela ka konyana re bolela ka motho o loka go re botse soso Jesu ke konyana ka nnete bona batswadi ba gae ba dumedi ba ushisha wa tseba o kore ba ya kerekeng letšatši ka tšatši ba phela ba morapedišha o kare ngwana a rena a ka fetowa wa tseba gore modimo o araba tšatši le lengwe modimo a jo ba araba bona ba laela ba re konyana nna re a sepela re ya kerekeng ke sontake re ba 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 rota šhala o thokometše ka mogae ka more re a sepela o no šhala o thokometše konyea ke re ba tseba re ena a ka swaile kerekeng ba tšwa ba sepela gante ke tšatši le modimo a boletše le konyana sukulu o ile a nyaka o ba betha ka surprise a re ba tajore ba feta kerekeng ba bona le nna ke tsena bona ga apara disutu tša gae a tshwanelwa a ba šhala morago a ya kerekeng ga fita ka kwa kerekeng o humanešetše tsene ebile go opelwa sefela wa se tseba ebile wa se rata na ke bomang bosele ba subela mo dibong a kere wa bona awa wa tsena konyana mola ga tsena kereke o tsebe gore motšhaba ka moka ba motšhaba ka moka ba tseba gore wa thaba wa bolaya jale ga thoma o fita so ke nako e ba tshwanetse gore ba re ke madia ga ba tshwanetse gore ba re ke madi a konyana ene ba motšhaba ene konyana ke leina la gae nakoko ba re ke madia ka kwa ba re